Here's another one. Here's another one. Here's another
one. It's DJ James, the youngest.
Touch, touch.
Kama mimi ukiniona unakosa furaha, siache kona kona, kwa nini ujipe kara? Mama, ninajua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga, ila tunajikaza na siwezi kumaliza this bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness, lonely. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness, lonely. Najua kuna vingi wewe usemi.
Kwangu mimi so mbaya,
I told me.
Kwangu mimi so mbaya,
I told me.
Kwangu mimi so mbaya, nieleze.
Please just call me.
Kwangu mimi so mbaya,
nipigie.
Kwangu mimi so mbaya,
mama uniambie.
Kwangu mimi so mbaya,
yani nieleze.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya.
Please let me know, oh 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 oh.
Sijui wapo leso maigizo, maigizo.
Let me know, oh 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 oh.
Labda we misina tatizo, tatizo.
Siwezi kumaliza verse bila kusikia you are pretty face.
Machoni mwako nona loneliness,
lonely. Siwezi kumaliza verse bila kusikia you are pretty face. Yeah,
nona loneliness.
Kataza, kataza. Na mwaku nyamaza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama,
kwangu mimi so mbaya.
Hey yeah,
kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya.
Vije vishikane wabadili mchana usiku wa manane. Wakitaka tuwachane watupige mapanga pebi tufe tuzikane. Suna jua na kujua sasa walimungu mimi unambia nini. Na wakitaka kukombia mbie pebi wewe ndo unanijua mimi. Na vile vipengele sunge hama ningengi ya maji ningezama. Walikufu wangu wakachutama. Kasemba unyachi ukangana jana mime. Zini kama kamali tucheza kuna dosari tena kuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari wapambe wakae mbali tucheze tujivinjari. Zini kama kamali tucheza kuna dosari tena kuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari wapambe wakae mbali tucheze tujivinjari. Oh nana, uni bebe.
Tule daga, gari wa kuchoma na vinguruka. Tuishi vile tunavyotaka, binadamu atasikuwaridhisha. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari.
cheza kuna dosari tena hakuna kujali onana tena lipigwa sumari wapambe wakae mbali tucheze tujivinja onana.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua. Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetarakani na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Pata size yangu, yani nalio gaso kunawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natokaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu nanyuliza, baba.
Tulivuruge baranga, chimeneza kunengua kwa mbaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na fenda, mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga, papu juma we kwaru wa kwa kwaru.
Oh baby, oh man.
Number one,
you're my one.
You're my number one.
Kitu gani? Mbona saa hayana huruma? Hivi mapenzi ni kitu gani? Mbona saa hayana huruma? Haya mapenzi ya nani? Kukumbea yamekuja kuaje? Kila nachofanya kimpendezi eti namkera. Nakasema kinfumania wala imcho. Nafata kila nachosema sijiwezi naunga tera. Ila sababu wana ninu ni ya wala simkobi. Ubaya nimpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama mapenzi limpaga yote, mnaumia sana. Ubaya nimpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama hizi hapa ndo fadhila. Aya, asante. Wanaojua na kupenda, ina maana wakinyona watajua siko sawa. Nitawakwaza kisirani, popote nitapokwenda. Haya maumivu nanije kuntua, mwenzenu napagawa. Sisi mbaya kujisevia unachojisikia. Iki kipindi minania, uko swenzangu wanafurahi. Sisi mbaya kujichimbia ulikopenda dia. Hata kama nikilia, saa wenzangu kufurahi. Ubaya nimpenda sana, ukweli nampenda sana. Na kama mapenzi nilimpaga yote, maumia sana.
Chane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani?
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
Anapenda wife matido, mwenzako anakudanganya. Mwana mke unakasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Regina, oh Regina. If you wanna be a movie star ni na kikizi soisha, soisha. Kama simu kutosha, unanitosha, na kuhitaji tele. I can't do without your love.
Kama simu kutosha,
utanituza kwa shida nara. Aibu yetu ya kwako na mi, nisemi yetu isibunde chana. Amimi na wawezi wako toke na vijembe tushe kuwatu wa sima. Kupaza jelewe tazama nyuma na mbele, irada futari utapote shirima. Mweza kombi mungwana, simshamba mapezi. Ni kawaida tu kukosana, sikuleta uchochezi. Oh, mweza kombi mungwana, simshamba mapezi. Ni kawaida tu kukosana, sikuleta uchochezi.
Mbona washa moto,
chunga chunga,
usichoche maka,
chunga
salama mimi na wewe,
chunga chunga,
usifufwe bala,
chunga chunga,
usiwashe moto,
chunga chunga,
usichoche maka,
chunga
salama mimi na wewe,
chunga chunga,
usichoche bala,
chunga chunga.
Shika, nani mwanadamu si malaika. Kabla hujafa hujaumbika, nitunzie madhaifu yangu. Penzi lilinikaba kama tai, japo limenidimina kila dai. Penzi ukalimwaga kama chai, na mimi nazima data di wifi. Mweza kombi mungwana, simshamba mapenzi. Ni kawaida tu kukosana, na sikuleta uchochezi. Oh, mweza kombi mungwana, simshamba mapenzi. Ni kawaida tu kukosana, na sikuleta uchochezi. Munga washa moto,
chunga chunga,
usichoche maka,
chunga
salama mimi na wewe,
chunga chunga,
usifufwe bala,
chunga chunga,
usiwashe moto,
chunga chunga,
usichoche maka,
chunga
salama mimi na wewe,
chunga chunga,
usichoche bala,
chunga.
Kuskwini ya migu, mikono atikichwa kiufupi mazima. Nikiamini, wakufa kuzikana. Yani hoi sio nafu, mututi kabisa tamashaka sina. Kiamini, tatengwa na Maulana. Vumilivu, lambivu, nimengoja mpaka sikaoza. Nambuli ya maumivu, ingani zina kuniposa. Sijui yangu stabilivu, kunyenye kea kuniposa. Napamba ni ya utulivu, wezangu chuki unaikoza. Siku kufuta tumachos, likulia ilia na wewe. Sambona nilipa majonzi, yani stressi mapo benyewe. Wendo wangu Yesu mkombozi, sambona Petro unaniacha mwenyewe. Nikose usingisi na njozi, ndo furai okesa. Sunataka nitukanwe,
ongeza, ongeza bado,
nitharilike,
ongeza, ongeza bado. bado
nikose pa kuificha sura, marafiki wanicha waningonge hata.
Ongeza, ongeza bado
kisichokuwa mpoko mazetiki wasikani uwa msemu minakata. Mana jua linapondaza nusi na fadhali mi kwangu ni mamala. Oh, najitaji kumsinga mwali ila somo na nikata. Oh, kwenzi la tusi la kibatali anayamwaka mafuta ta. Kutwa ni furuku nani furuku shai apaka hiki. Roi na ni umayani kwa nini sato na gombana sweetie. Oh, jema gani nambie labda nitende kipi. Ata pakucheka hani yati utani unapaniki. Naelewa riziki mafungu saba na la kwangu sita. Naelewa sikutoshi labda kukurizisha.
Siku kufuta tumachosa nikulia ilia na wewe. Sambona nilipa majonzi ya nisrasi mapombe niwewe.
Wendo wangu Yesu mkombozi, sambona Petro unaniacha mwenyewe. Nikose usingisi na njozi ndo furai okesa. Sunataka nitukanwe.
Ongeza, ongeza
Tunge moyoni na machungu machungu sijetenda dhambi. Ila chozi la mnyonge malipo ni kwa Mungu, kwa Mungu bora ni amekambi. Kama subira ina mwisho wake, mana asali umeimaliza mzinga. Ukanifanya taira suluhisho, nimeona kwako hamna, moyo wangu si wa mninga. Najitoa tunagombana kwa vitu vidogo, kosa si kosa unageuka mogo unadogo. Unipendi unangonga kisogo, punda sendeti bila magongo, penda zogo wewe. Kupenda tena
staki,
nimekoma
staki,
kukuona
staki.
Narudia tena
staki,
kukuona
staki,
nimekoma
staki.
Bora ni hesabu kwa penzi nimepata
hasara.
Oh, hasara,
hasara, hasara.
Hasara ro penzi mekwenda za
hasara.
Hasara ni
hasara,
hasara ni
hasara,
hasara. Kina cha maji matitu kanacha bila moya jifie. Kosa langu nini? Mchana na wana ka usiku na chacha nye maumivu miasikie yasi wakuteni. Na kama dhahiri ya mbaya na umeni umbua, umeni athiri, umeni acha mnyama na nguo umeni vua. Kupenda tena
staki,
nimekoma
staki,
kukuona
staki.
Narudia
tena
staki, kukuona
staki,
nimekoma
staki.
It's the class.
Hello, vipi hali yako? Mana mikwangu si shwari, mawazo mengi juu yako. Hello, vipi uyo mwenzako? Bado mikwangu singari sijampata mwenzako.
Na upe imani moyo wangu kwa haya majaribu tu. Kula mbivu nahitaji uvumilivu bila ya kuchoka. Mana malengo yangu sikuwaza watanipiku. Wenzangu vigogo wa mjini wanaojita vipopa. Oh mama, mana bado siku akili haipo, mwili haupo, uchovu muda wote bado siku. Oh mimi, mimi mwenzako.
Ndani na moyo ndo naokabiriana. Mapenzi ataka ujasili kwa hini na kilisishilia. Homa natacha kula kipiti mawazo juu ya kwa nakabiri moyo wangu. Oh mapenzi kila siku mianamia. Mini niweka tuma ini naute kwako. Nasikujua kama si mlengo wako. Mwode wangu kutumia tu. Uwezi atajutia. Na tatizo pendo bado lipo kwako. Tafurukuta ila mwisho wangu kwako. Mina baki vumilia tu. Kusubiri uwe wangu. Mwenzako bado siku sana. Akili haipo. Mwili haupo.
Aga mimi uchonde chat.
Ndoto niliota imetimia. Hey, napata ninachotaka mia kwa mia. Oh baby, mitihani niliopita nimetusua. Naringa nimeridhika najivunia. Habibi, habibi, nipe penzi nifaidi. Nipe joto nibarili.
Sema unajieleza we.
Oh, unajieleza.
Nanikoleza, unanileleza.
Oh, unanikoleza.
Sina la kusema unajieleza we.
Oh, unajieleza.
It's Big DJ's Entertainment. I'm a ones and twos. You want some? Come get some.
Mwani, ananema. Anakura soro na minyama nyama. Anachema, akivisha pete kabla lija za majua. Ni kwa nema, kukupata wewe na unazari sana. Nipende mama, na muomba Mungu nazisirisha na tu. Akikula na kula, akilala na lala. Nitalala na kuacha na kudura, nada mapenzi ya Mola. Via era era Mezili zidi mzani kuzito. Ongera umeitimiza ndoto. Mtoto mtoto jicho jicho. Mikwangu shere. Nifunge kama nisionoke nizibe nisione. Chochote nikianguka uniokote ni deke deke.
Wakonde mapaka mapepe. Nilishi baka ninene. Wakituona watu kwepe wawewe seke.
Unanikoleza, unanieleleza.
Oh, unanikoleza.
Sina cha kusema, unajieleza we.
Oh, unajieleza.
Unanikoleza, unanieleleza.
Oh, unanikoleza.
Sina cha kusema, unajieleza we.
Alright, alright. Tumbo la
sokota nja inauma chakula kipi najitahidi nkutoe mawazoni mwangu kusahau nyara binafsi yangu juu yako hayamiliki shajaribu meshindwa na mbuli ya kukona mkaukau ife walizike ila kuambiwa ni kuache wewe ni sawa la kutwanga maji kwenye kinu nimeridhia mimi yewe atalikuone mara moja kwa msimu kweli nasema nakupenda mama wee ni kweli na hema ila mapigwa moyo checheme checheme ni kwako chawa ni buruza na vyotaka chawa shufa na mbata ni kwako chawa ni pelekyo na vyotaka chawa shufa na mbata wow. Sijishtukie, kipata visafari vyako vya usiku nimekuruhusu nenda wala usiwasi, eti mpaka ulipeti kwa mabusu ha, sijali nenda ni kweli ila uma ila ntazoea ni kwako kolombwe pezi lako la nokea mimi ife wanizike sila kuambiwa ni kuache wewe nisawala kutwanga maji kwenye kilo nimeridhia mimwe yewe telikole mara moja kwa msimu kweli nasema nakupenda mama wewe ikweli na hema ila mapigwa moyo checheme checheme chawa kwako chawa niburuza na vyotaka chawa chupa na mba
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. Sukari jinumile kachumba kachori jinogeze hey, baba, baba inogeze
Nobody love me like you do
Like you do
Love you like I do
Like you do
Love me like you do
Oh yeah, yeah, yeah
Cause nobody love me like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me
no,
like yeah. you do yeah. Nobody be love you like I do Anything I do for you Girl, you got me acting like a fool Set me on fire and you make me feel cool I just say
Acha niseme, niseme Dozi meningia Baby, jeteme, jeteme Hapo hapo shikilia Mwaego ndopenye, ndopenye Oja subiria Baby, niheme, niheme Derevo moyo wangu usinipeleke puta puta
Puta
Taratibu mwezangu benzi njia yenye matuta
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa
Futa
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa
Fupa
Kisura cha upore kama mama yangu
Ta-la-la-la
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
Ta-la-la-la
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu
Ta-la-la-la
Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu
Baby you make me
I...
You make me fall in love.
Ah, hey, hey.
And I go tell my mama, you make me fall in love. Lady ya exi, mwezako nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, hizo zama. Akusizeki, nanekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudoko, doko, doko. Nakula kwa kunyofo, nyofo, oh, nyofo. Kama embe nalipopo, popo, oh, popo. Uku tunajifoto, foto, oh, foto. Kisura cha upore kama mama yangu, ta la la. Unifunde kwa mkole uwe somo yangu, ta la la. Umetuliso somo lechuzi kwa matandu, ta la la. Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me, you make me fall in love. And I go tell my mama, you make me fall in love.
Come and slice her.
Sijui atafanye nini mi, mana atasiamini. Alikulake hapo kungoje, ila bado haingia kirini. Mana shakula ya mini yawe, kwa mashogazo lichwacha mafumbo. Ngoja ngoja inanyumiza tumbo. Masiki nyumesha fata mkumbo, ya nyumesepa. Umeziacha smejeza na rundo, na unaponda yangu fupi nyundo. Etuna ngonga tajiri wavundo, ndo chazo menkwepa. Na ima imani tajijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano pandama umepanduka. Labangu inyota imefifia, wamekuteka weha, ya weha. Simazi menyele vya shiringi mepinduka. Kama usiporudi,
itachelewa. Kupona nitachelewa,
nitachelewa mama,
nitachelewa. Kupona nitachelewa,
kupona maradhi ya moyo,
nitachelewa.
Yeah,
kupona nitachelewa,
kasi wewe nitena. Ona,
kupona nitachelewa,
nitachelewa mama. Kujisaulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa kikumbuka zako methali na nahau. Japo nanionesha dharau, moyo hauta kikoma, kukoma. Mwingine staki penda na usizani kata kusahau. Omana, vita penzi lako ntapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siku sawa ujue, kuki kwa ngurue. Kwa binadamu mchukana, siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipo kosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na ima imani itajijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha, ya weha. Simazi menyele na shiringi mepinduka. Kama usiporudi,
itachelewa. Kupona nitachelewa,
nitachelewa mami,
nitachelewa. Kupona nitachelewa,
kupona maradhi ya moyo,
nitachelewa.
Yani kikutazama naiona dunia wangu peke yangu tu. Jua linapozama giza likiingia, natamani nikuone tu.
Oh baby ukisa katarumba, sijalewa na yumba, katapila limepomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe, shida na raha nawe, niwe nawe. Mwenzako nimepata na homa, umepasua ngoma, we baba ninoma. Akili imesita imegoma, mwisho wa reli kigoma. Usinipe vyote mimi, utaniua. Kwa hiyo roho yangu, oh baby, usinipe vyote mimi, utaniua. Kwa hiyo roho yangu, oh baby.
Nishaharibu koki ya mapenzi, acha nilowe. Pacha wangu ni wewe, tuna machi sare sare. Nitazuru na kurini na penzi kwa numba na chale. Tetele nipe mchele, mzoga wake mwewe. Oh, basi nikabidhi, oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya, nishika ganzi na kichomi kuchoma, mwili mzima watetema. Oh, maybe, baby, mete Kenya ngoma, mama, ngoma, mama. Akili mesita imegoma, mishu wa reli kigoma, kigoma, kigoma. Oh, 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 baby.
Entertainment.
Kila leo wao nifikisha. Hai.
nikimumunya mwendo wa kuchi chi chi napanaga simu kinikuna temu yako pi 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 aishiki ham nikimumunya mwendo wa kuchi chi chi napanaga simu Tuzimeta, tuzimeta, shaipima urefu kilometa. Tuzimeta, tuzimeta, chumeka na tonga na ipipeta. Baby, koko sito ama, mapenzi yako ya dhamana. 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 Toka Tanzania baka Kenya, walai. Give me four four, make a travel tonight. I travel tonight. Give me four four, make a travel tonight. Me a wife material. Me a wife material. Me a wife material. Me a wife material.
DJ James, the youngest.
Koko sikana mbili ya nivyote havikupendezi Mwana ngopo sona wi tope ni uterezi Utaisha kututabiri tupomoke inasonga miezi Mula amesha takabiri usijichoshe nivunjiki penzi Ona umekosa nuru umekosa bati una naitwa kunguru Ukifika wananu dondondo wana chururu Asibuzi wataka chuna mengine nisikufuru
Asikukai maskara wala makeup zinakushuka. Uso umekuparara ulishoka zimetenguka. Uso sauti ya stara pakojeka unaweuka. Jibwa koko la mbaga unaweka na kukwetu kawali.
Wala msumbui wala. Wala msumbui wala. Wala msumbui wala. Wala msumbui wala.
Na hizo posti mara kupepa na marati. Na busu mtamaliza pando. Unawatuma kuntuka na siogopi mashushu ni wala michambu. Kutwa kama peji feki kama loko legi na guzu. Mkwe kutake eti mweza kukoli bona kutu. Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufuku. Nyota imekufubika sifosi umarufu. Upepo kisuli suli umekuchukua na nuksani. Tanga lipuli puli wanakununua kwa mizani. Kwangu pambe shuhuri na kiajua burudani. Na toto zuri zuri nimelitua tulimbani. Umekosa nuru, umekosa bati una. Naitwa kunguru ukifika wananu. Dondondo wanachururu asipuzi wataka chuna. Mbingini sikufuru usio shaba wala chuma.
Wala msumbui wala
amungi kumbeshi.
Wala msumbui wala
mujiposti ma Instagram.
Wala msumbui wala
amungi tetereshi.
Wala msumbui wala.
Wala
hey hey, ani, wengi wajulizo linipanini. Upendo namba moja siyo sofuri. Mie kwako mtoto ni deke. Kiona nanguka ni bebe. Oh, oh. Mchana tunakombana, usiku tunapatanaga. Na vilo nanipendaga, oh mama yote nishasa. Nimekupa moyo wangu kama zawadi. Na nitetunza heshima yako, weni mali yangu. Oh, nimekupa moyo wangu, oh kama zawadi. Na nitetunza heshima yako, weni mali yangu. Nimenasa sibanduki, baby. Na nmekita spurukuti, lady.
Chichema, hatuwa moja na mbili ya tatu sisogei.
Nachechema,
oh baby, bila wewe sijiwezi mama.
Nachechema,
hatuwa moja na mbili ya tatu sisogei.
Nachechema,
oh baby, bila wewe sijiwezi mama.
Nachechema,
zipati mwewe. Sieto na mbivu hata wao waumie. Wamilipata jibu habari zetu ziwafikie.
We ukitoka niko nyuma. Mbivu na mapenzi kukuchunga. Ujue mwemweza kusha nifunga. Sheri
nimena sasi banduki, baby. Na nmekita spurukuti.
Bank DJ Academy. For DJ classes, call 0719-386-146.
Gugu pandu olisita moyo wako. Benki ya moyo funguo ipo kwako. Mimi mazima siwezi toka kwako. Jamari moyo wangu sijezima. Ulalamika kakilema. Kunipa penzi lako hata huruma. Una Unanitesa sana, jamani moyo wangu sijezima. Unanitesa sana, kunipe penzi lako hata huruma. Unanitesa sana,
ama
kidochi, kibuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa.
Inauma sana.
Kidochi, kibuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa. Sasa hivi unaniona thamani misina, unavyo nisema sina mara tena. Hivi unaniona thamani misina, unavyo nisema sina mara tena. Sikio ni leo, sikie ni asima. Sinipeleke mbio sana, kama unitaki wesima. Mana atara sina pakupapasa sina, sina pakushika sina, sina pakuemea sina. Au na kidochi, kipuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa.
Inauma sana.
Na kidochi, kipuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa. Sasa hivi unaniona thamani misina, unavyo nisema sina mara tena. Hivyo unaniona thamani misina, unavyo nisema.
Imenipoza natokota kote kupambana, tatu bila yangu penzi tamtam wameliokota. Moyo kawata na malengelenge, umeota vidonda nimefuba halinishi wenge wivu na konda. Anipita mbali kama kidege, aniacha hoi mimegelege. Nazala unika na nuna mwege, unauma kama asalisha pokonywa masege. Kaniacha gawa maidege dege, mewamezi bichi miwamla dege. Akumbuki muma tena kutubutu kumfanya jutie kunipenda, liyaminyo milele daima. Daima kwa kesi kwa kazumbu kuku, japo yangu kitocha limulikia.
Anakaiweka kando inanuma, inanuma.
Yangu akili amechanganya, changanya, amechanganya. Hakuna tena siri, amechanganya. Moyo amegawanya, ya kumbe lipita kunusa.
But you drive me crazy, gone. Now I can't get you off my head, can't get you off my head.
Umimia chia kidonda, kidonda. Miweza koni nakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle kwenye kiza. Ndani kidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naonara leo nikona we, kama ruba mimi nza kuganda.
kifua nilala kubembeleze kama ya imama nitakulinda.
Na mshukuru ja kukupata kidosho. You got the beauty smile we mama waboga. Na wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwako manisha pika
so let me sing for you, for you, for you, for you.
Minataka ni kuimbie.
Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you.
Minataka ni kudansi, yeah.
Baby let me dance for you, for you. Nyebaridi mindo dupe. Nikufunike na bugubugu la maha. Unanifanya minilewe. Unaniweza kupenzi lako minakaba.
Mie
kote nilisaka saka. Wakunifadhi moyo wangu sikupata.
Mabete
wengi nilitapatapa. Wakaucheza moyo poka kama karata.
Na mshukuru ja kukupata kidosho. You got the beauty smile we mama wamoto. Wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwako manisha pika.
So let me sing for you, for you, for you, for you.
Minataka ni kuimbie.
Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you.
Minataka ni kudansie.
Baby let me dance for you, for you. So let me sing for you, for you, for you, for you.
Minataka ni kuimbie.
Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you.
Minataka ni kudansie.
Baby let me dance for you, for you.
This is DJ James, the artist. Contact 0727 01 01.
Let me sing for you,
for you.
Let me dance for you,
for you.
Let me sing for you,
for you.
Let me dance,
yeah.
Let me sing,
oh.
Let me sing for you.